Yeah. 이지 Tangu ondoke, niko loli Lini utaludi, wapi nikufate Nga nidi samo, baby sinabudi Na misi pendo lako, fujo zako I need you to know Na misi pendo lako, pigo zako Give me some more Where are you at, baby girl? Looking for you, mama Where are you at, baby girl? Now Leti kama ungejua ni mangapi, baby, mi nimepitia Leo hii nikazoea Leti kama ungejua mara ngapi, mama nimelia Leo hii nikazoea
Umekwenda mbali, mbali Mama lini utarudi, mbali Mbona umekwenda mbali, mbali Mama lini utarudi, mbali
I say don't go but you have to go, why? Leave me alone, unanichichi then unasema no kwa nini You leave me to down Mina juona nipenda sana Hata mimi na kupenda mama Kwa nikosa gani nililofanya Limesababisha tumetengana So fine Unaondoka baby so fine So fine Unaniacha mama so fine Leti kama ungejua ni mangapi baby mi nimepitia Leo hii nikazoea Leti kama ungejua mara ngapi mama nimelia Leo hii nikazoea
Umekwenda mbali Mbali Mama lini utarudi